Nishakula hard time, nishalala nja, nishateseka. But I pray for my time, I pray for my brothers and my haters. Man, I grinding, came from nothing to something. Now we balling, eh. Pigi ya simu manager. Watoto wazuri waletwe. Wait, ongeza sembe na ngege. Apa leo ni furaha kwa tele. Hali ngumu tumepitia, imani haikupotea. Milango imefunguka, nataka tufanyeje. Matatizo ukipitia, faraja iko kwa njia. Himaisha na furahia, nasema asante. Nasema amin. Every day is a blessing from the monster, basi shukuru we. Na ukipata maukose weka Mungu mbele. Na hii maisha inanga pressure, basi usitatize. Hapa ni furaha tu kwa tele, tunacelebrate. Hali ngumu tumepitia, imani haikupotea. Milango imefunguka, nataka tufanyeje. Matatizo ukipitia, faraja iko kwa njia. Hii maisha na furahia, nasema asante.
Nasema amina.